kuluma abantu ngesimo sakho. Uthi sebekusho konke abakucabangayo nabakuthandayo ngosizi lwakho. Kepha mina ngithi kuwe, mntaka baba, angeke kuhlale kunje. Yabona mfowethu, dadewethu, uma washintsha isimo samathambo, ayesomile abuyela back to life, then there is no way your situation will remain the same forever.
Anyone?